Radio Pulpit, 657 AM.
Ke a le dumedisa ka moka ka lebitso le tletse go matla le bophelo la Morena Jesu Kriste wa Nazareta. I greet you all children of God in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Le ke lengwe la matšatši le o Morena a re diretse go lona gore re thabe re hlalale ka re ga lona go sena taba gore ikhwetsa ka re ga seemo se se jwang. Go sena taba gore ka ba re kwele go ba re boneng go sena le taba gore ba re ba ratang ba ka ba sa tsoge botse go ba ba fitile le faseng la ka keno ka taba ya lehu a meoya ya bona e thobaleleng ka khutso ba ge sho e sale modimo le tšatšing la legono ke modimo wa go tshepagala ke modimo wa go phela ke modimo mogomotsi ke ngaka ya maphelo a rena ke modimo wa go re thusa ke modimo wa go matlafatsa bona ke modimo wa go se fetolwe ke diemo dilo tše ka moka di a mo thieletša ebile o na le maatla le bokgoni ba gore a ka re fetolela tsona lebitso la Morena Lebokwe nkoreyeng gote bana ba modimo as we are reading from the book of Mark chapter 11 verse 23 that is Mark 11:23 and it reads as follows I assure you that whoever tells this mountain to get up and throw itself to the sea and does not doubt in his heart, but believe that whatever he says will happen, it will be done for him. Let me repeat it. I assure you that whoever say to this mountain, get up and throw yourself to the sea, and does not doubt in his heart, but believe that whatever he says will happen, it will be done for him. Father God, we thank you for your word. Help us with your word, O God. Encourage us with your word. Minister to us with your word. Above all else, Father, we pray that you rebuke us with your word. We ask all this in Jesus' name. Amen. Ba re sho le ke lona lentšwe la Morena tšatšing la legono ke yona mahebetswa ke modimo ka sebele lentšwe la Morena le le go seetša dinawong tša rena lentšwe le ba re sho re a phela ka lona lentšwe le ba re sho le a re tlatlamola le a re fodiša le a re gomotša le a re tiša ebile le re faletše ka moka re ka bang re di hloka bjale theeletša gore lentšwe la Morena le re ke a go netefaletša ke re thaba yeo tlhakanago le yona o ka e boledisa wa re wena thaba toga fa o ke phošetse kwa o sa belaele ka re ga pelo ya gago mme o tletse ka tumelo tše ka moka o di kgopelang di tlo diraga di diralela wena lebitso la Morena Lebokwe ba gešo re na le tumelo ya go tlala dipelaelo re na le tumelo ya go tlhoka tumelo re na le tumelo ya go aparelwa ke dipelaelo bjale bibele e bolela mantšhe ore o ka ikhwetša o lebane le thaba o ka ikhwetša o sepela ka re ga seemo o ka ikhwetša dilo di sa loke ka re ga bophelo ba gago mare wena o ka boledisa thaba wa re wena thaba tloga fa o ke iphošetše kwa bebele ya ka e re ge o sena pelaelo go tlo yo o direga tšwale lebitso la Morena Lebokwe a e bolele mantšhe ore ge o ikhwetša ka re ga seemo ge o khwetša dithaba le dithabana pele ga gago o bitše batho ba go rapelele o bitše batho ba go rapediše o bitše batho ba go rwalele yona e re wena wa e boledisa e ka re nka kgwetša amen ba gešo diemo tše re ikhwetšang re sepela ka re ga tšona di tlhoka rena ka sebele a ke tsebe gore ke a kwagalana re ikhwetša re sepela ka re ga diemo di tlhoka wena ka sebele ge o na le molomo wa go bolela o ka boledisa seemo o sena pelaelo wa se boledisa seemo sa tseba go fetoga e ka re nka kgwetša amen bona letšatši la legono a ke na taba gore thabe o lebanego le yona ke e kaka a ke na taba gore thabe o lebanego le yona e go širile go kaka he wena o ena le tumelo o ka e boledisa thaba ya tloga he o na le tumelo o ka e boledisa thaba ya shiroga le bitso la morena le bokwe bana ba modimo re tletse ka dipelaelo re tletse ka go se tshepe modimo he re na le batho re bona le kare re na le tumelo mare re ite wa tseba dilo tsela re sepelang ka re ga tsona di a re patlamisa dilo tsela re sepelang ka tsona di a re thuba mare re ke go botse tsatsi la legono he o ka ba le tumelo fela o tlo fenya dilo tse ka moka bebele a ka e bolela mantšore a o tlhoke tumelo e ntšhine a o tlhoke ya go tlala komiki o ba ya go tlala spoone o yo nyaka tumelo fela ya go lekana le dithorwana fela modimo wa khutso a re segofatse e ka re nka gwetsa amene bjale re ke go botse gore ke ya go netefaletsa nna ke le modimo ke re o ka boledisa thaba eo lebane go le yona gomme e tlotloga o ka boledisa thaba eo lebane le yona gomme o tle go theeletsa o ka boledisa thaba wa re tloga fa o ke phusetse kwa o sa belaele ka re ga pelo ya gago ke rata taba ya gore ba bantšhi ba rena a re fitlhelelwe ke dilo tse re tshepa modimo ka tsona ka baka la re aparetswe ke dipelaelo ba bantšhi ba rena re ka se kgwetse tswelelelo ka baka la gore re bolela se mare radia se re bolela se re aparetswe ke tumelo ka morago tumelo ela ya kgwelela re aparelwa ke dipelaelo moopedi o mongwe a opela gore di thusang dipelaelo le ona masisapelo modimo wa khutso a re segofatse ke fela ke bolela mantšhwa gore mpontšhe motho wa ileng a belaela dilo tsa gage di a sepela botse mpontšhe motho wa ileng a belaela a bona dilo tsa gage di tlhakana mpontšhe motho wa ileng a belaela a bona a phela gabotse go sena bothata modimo wa khutso a re segofatse ke a le netefaletsa ke re o ka boledisa thaba wena eo lebane go le yona wa e boledisa wa re wena thaba tloga fa wena mathata tloga fa wena botlhoko tloga fa wena malwetse tloga fa wena bodidi tloga pele gaka o ke phusetse kwa ke rata taba ya gore a gona motho a swannang kore a go bolelele wena o bula molomo wa gago wa bolela ka tumelo ngwaneso e reng ke le botse modimo o ke bolelang ka yena ke modimo wa dipelo ke modimo wa go kwa go feta ka tsela yeo naganang ka yona ke modimo wa go tseba tse re sa di tsebeng ke modimo wa go bona tse re sa di bone o yo o tlhokang thwete fela go nna le wena o tlhoka gore re mo tshepe o tlhoka gore re mo dumelele ka re ga maphelo a rena gore a buša rene o tlhoka gore re mo fe sebaka gore a tsebe go ithetiša ka re ga diemo tša rena bona ke modimo wa go phela ke modimo wa go tshepagala ke modimo wa go se fetoge ke modimo wa go re tseba ke modimo wa go re rata lentšhe la gage le re ke a go netefaletsa ke re thaba yeo lebane go le yona o ka e boledisa wa re wena thaba tloga fa e re ke go botse a kenya ke go tseba nna gore o lebane le thaba ya mohutama maare o ka e boledisa wena wa re wena thaba tloga fa o ke phosetse kwa bebele a ka e re he o sena pelaelo e tlo yo direga maare bothata ba gago ke gore o bolela bophelo wa fetsa o aparelwa ke pelaelo ke fa o bonang dilo di sa tlhakane bothata ba gago ke gore o bolela dilo tsa go ba le tumelo re wa fetsa wa aparelwa ke dipelaelo le bitso la morena le bokwe mpontšhe motho wena wa ileng a lokisa lefatshe ka baka la go belaela mpontšhe motho wa ileng a beya borotho godimo ga tafola ka baka la go belaela mpontšhe motho wa ileng a dula a belaela bosigo le motshegare dikoloto tsa gage di a patelwa mpontšhe motho wa ileng a belaela bana ba gage ba se gona ba sa tsoge botse a kgwetsa dilo di sepela ga botse wa bona he moopedi a re mookamedi ya renang o tseba tshe ka moka tshere di thoka bona ere ke go botse sipirifa ke gore o motshepe mo kamedi ya rena sipirifa ke gore he botlhoko bo go tsena bo go thuba wena o tshepe yena mo kamedi ya rena sipirifa ke gore he dilo di sa kopane o mothumelele bjale ka modimo wa ka go bonelang tsotlhe o re tswale mo pedi o re morena mponele tsotlhe tshepo ya ka e go wena he o ka motshepa modimo o ka se tlhakane le mathata he o ka motshepa modimo wa rolela tsotlhe go yena wa ema ka tumelo he mathata a tsweletse wa tseba gore go na le modimo wa go go rwalela he maima a tswelela wa tseba gore go na le modimo wa tla go tlhakodiša ka re ga leeto le la bophelo e ka re nka gwetsa amen gore ke ya go netefaletsa wa tseba thaba yeo tlhakanego le yona o ka e bolediša wa re wena thaba tloga fa o sa belaele yona e tlo yo tloga wa tseba ebile a o e gapeletše ebile a o tlho o rapela ka maleme o yo e laela wa re wena thaba tloga fa bebele a ka e re sephirifa ke go se belaele he o ka se belaele o tlo bona ditlhakana he o ka se belaele o tlo bona thaba e široga mare bothata ke o ka aparelwa ke pelaelo bothata ke o ka tlhoka go tshepa modimo bothata ke o ka tlhoka go tseba gore he o mo tshepile yena a ka itsweleletša ka re ga seemo sa gago modimo a re sogofatseng ba gešo na amen ele e sa le gona na e gore ke go netefaletša e ka ba thaba ka lenyalong la gago e ka ba thaba mošomong wa gago e ka ba thaba lapeng la gago o ba lapeng la geno e ka ba thaba mo motseng mo o dulago gona o yo e bolediša wena wa re wena thaba tloga fa o sa belaele e ka ba thaba ya dikoloto o yo e bolediša wena ngwanešo wa re wena thaba tloga fa nko o ke phošetše kwa bebele ya ka e re o bolela jwalo o sena pelaelo ka re ga pelo ya gago o bolela jwalo o aparetswe ke tumelo o belela jwalo o e bona e široga wa tseba o e bona e sepela thaba o tswelela pele o re ke re wena thaba tloga fa pele ga ka o ke phošetše kwa wena thaba tloga ka pele ga ka o bone gore o wela kae lebitso la morena le bokwe ba gešo modimo wa rena o yo go bontšha fela gore o re file maatla a makaka yo nagana thaba e eme pele ga gago e ka ba thaba ya dikoloto e ka ba thaba ya lehu e ka ba thaba ya go tlhoka bao phelago le bona bona dithaba tše di a fapana le dithabana tša botsona mare godimo ga tsona ka moka wena modimo go file maatla a go boledisa thaba gore e tloge pele ga gago o sa belaele a go boledisa diemo gore di fetoge bophelong ba gago o sa belaele dilo tše ka moka re di kgona ka baka la tumelo dilo tše ka moka re a di fitlhelela ka baka la re sa belaele modimo a khutso a re sogofatše bana ba modimo he re ka ithuta go rolela tsotlhe go yena re tlo tseba go gatela godimo he re ka ithuta go motshepa bjale ka modimo re tlo tseba go bona a tswelelela ka re ga maphelo a rena he re ka ithuta go moetiša pele bjale ka modimo o tlo yo re swara ka letsogo le tona a re sepetša bjale ka tata wešo wa magodimo ntumeleleng ke bolele mantšha gore ke modimo wa go se ke gapeletše batho he o sena taba le yena o tlo o dulela kwa kgole le wena he o ka momema wa re e tla o dule le nna e tla o lale le nna šelane e wele o tlo yo theoga a tla dula le wena lebitso la morena le bokwe ba gešo ke modimo letšatšing la lekgono ke modimo wa go se fetoge ke modimo wa go se bebe difatlhego ke modimo wa go se je batho matsogo ke modimo wa go phela ke modimo wa go tshepagala ke modimo wa go re tseba ke modimo wa go tlhatlha dikgato tša dinao tša rena nko re mo tshepeng bjale ka modimo a re mo etišeng pele bjale ka modimo re mo dumelele gore a godiše ditumelo tša rena re seke ra aparelwa ke dipelaelo modimo wa khutso a re shegofatse ba gešo le ke lona lentswe la morena tšatšing la lekgono wa nago le tsebeng ke ya kwetlhe semoya o se botšang diphuthego nko re rapele gote re re morena Jesu tsena ka re ga pelo ya ka o be morena le mophološi wa ka ntebalele dibitša ka ka moka o fodise mmele wa ka ngwala lebitso la ka bukeng ya bophelo o nkgaogele ka lebitso le tletsego maatla le bophelo la morena Jesu Kriste wa Nazareta amen. Pastor Bridget Hawkins Hospital Minister in Polokwane. My number is 083-335-0469. 083-335-0469. God bless you.
As easy as the touch of a button, the message of life on 657 AM.
It's good for you as our listener to know about Radio Pulpit's activities. Or do you need advice in an area of your life? Then why don't you log on to www.radiopulpit.co.za. Here you can talk to us, listen to us via live audio streaming, and there is also other reading material for the soul. What are you waiting for? Visit the Radio Pulpit website right now. www.radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.